studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumaare jetti lewru mars jena yemde sokido studio tamani mi del tawa le maison de la presse do bomo ko do jetti non do kabaruji bi mor way galo kirabo kompetitiv wi nyaloma hando jetti lewru mars nyaloma kedina do ro belle adna du fu dubi no gay jo o do nyaloma an yambine sisil mo bubi hitani kande be dewto yalla no roobe kanyu sukab kan hebe bantare bonandaji ngatti wakkati fu fewde roobe didu chakke di gol holli tiwi leedi malindi sa e wattu jonono sarte be kolaaki fe kasen sarato be sabi de be kolli tiwi be do yimbe sa e wi yurku yurku je ko nande mudum fana li hen kawri tan fuddi ile kenya do bomako do jowi ngal do haburi mo lengal do kotil fabde o so hitani kande yalla hono mali hani remel de ko ya tonu du inaji temede jette haburi mo leedi di fu e mangal mudum secrétaire on sando kabaru jigi min jogi no do be tande bi bismillah modon e hedade jetti lewru mars nyaloma keedinaado roobe le adnaaru ndu fu hikka won duubi noga e jokko do nyaloma wonde yambinede le adnaaru ndu sicilimo tubi hitani hikkande yalla hono roobe le be kan hibirde bantare kanye sukabe bonandaji ngatti de fewde roobe di dudda le miccite den wiide wattu jono le leedi malindi titallaaji kewde roobe le be joggi fa yotto bonandaji ngatti de fewde mabbe wattu jono be kollitiide anniyaaji bamete di dobe keedina tiagal sanne fa keben famtare kedden Mamadou Samasiyeku
8 mars ngo nyaloma hertanaado rewbe fuddi wattu lolido 20e siecle yi wattu nder mudum rewbe nder anandu fuf ngadi imadraji bangal potal hakune mabbe e worbe arande godo nyaloma huntene hore lati wattu hitande 1970 le kartal hakune robe lolirbe socialisten kay wattu 1917 wonko kabaru 8 mars o lati matawangal fedde nations unies jati yamiri ngo nyaloma wattu 1977 nder leddi mali yambingol ngodo nyaloma wadi wattu mo rewbe mali be ana itialaji kewdi wattu lewru december hitande 2018 robe tumbutu ngari don majere bangal toraji ngarete fewde mabbe nder region o e wi majotobe ko badi e temede taton bonandaji ngaradi fewde e robe be yo batte be robe en dum woni ko hollita pelle robe gonde nder leddi mali kulti dun wiide robe be nan jeba sanne bangal anyaaji kandi bamede
jetti lewru mars wattu jono be mbibe jewtoto yalla hono haboji mabbe di fukkani fewter no robe elbe kan hibirde bamtare kanyi e yirwere le majju yoga el lami be dum won pelle robe be kulti wattu jono robe le gombe le kreduji dan kan wattinede hakkilaji sanne no golleji muden gori ko nayiri bangal demal kedama kanko no dirtedo madame Marie Kokoro tumu teraw yo gote lamido fedde ONG humnide kabaru yirwere rewbe le ko mosifido hen do facci tango mumini sendebu
8 mars normalement
8 mars anahani lata de nyaloma de mijeten yalla miden fama no kabaru mum wodi kanyi ko hani wadede fa hande leydi mali sinni sariyaji kewdi tewtudi do yiriwere e dena gurewbe e misali bangal sariya demal leydi ndi le se teme dere chapantati anhani hokede rewbe e sukabe lewru mars hitane 2017 horejo leydi ndi bami adi wide do gese teme dere fu sapo ndokete rewbe e sukabe hono kabaru mum worri komi jabata yo adiji e sariyaji anabame ka kabaru tabugol mun haybataake soni idu haybeno be andano wide yiri wore wada ka bangal mun kuri fu le janye li leydi ndi
surtout en milieu rural
se krab so ngabido be malame ande ngalodo mbay tertol miijoji modon non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon so ngabbido bemal andi tawdo do bayni tertol miijoji modon dum woni compte Twitter kanye Facebook sijo tamani kolitindi do wattu joro imugol wadi leedi mere ndi dum hollitaama talatar gabbinon de do bomako do wakande dum hollititte de do wattu jono be mbi ko heewi yimbelbe fu kolaaj kasenono sartobe wombe leedi meden di ngabbo do golli o fedde humninde sakkade basiji leedi meden di ko do won leedi Canada huntini hore ko ni fana modu fa do to yalla hono be do yimbele didon de do gollirde de do gollirde kanye yimbelbe kan holindirde le leedi ndi fa keben famtar ngare kedden Mamadou Samasiyeku kanye Ousmane Diko ko pewni en do hen
de do dawte mo pazuji chapande jeegom na hollita nafaka fawido do gollirde kumani de sariya leedi mali e wi kumani be kabar mum be hakkilaji do ngodo hejo na por buru fu fakunde andan be kabar mudun be e be andana kabaru imadraji yimbele sariya bangal haba fawde e yurugo kedona Ousmane Konyo dunke ande kabar mudun
ala Famu kebade jabuji hede faabatoobe yimbe yidaabe to pelle jeegon goni gadobe yurgu batte sababuji didi du sababu arana o yo bawde de lam o faawarde gotnaabe donnata dow saratoobe didaba o yo hultude kutte mudun tatobe odu yo yarra moye e yaafade gondade hede fina tawa meden bangal yurku nayabo o yo golleji no gollobe gorreni faawarde e tiidalla kebal gondadi jeebaka yo rafi faamu jande golloobe faawarde e wayde hewtude nafa mo wondi bangal foccagol jokki en sababu jeegob o yo wayde kaybu heedi laamu bangal cuudi sariyadi
ele ngo hejo kambe kafnaabe golle o jaltini dati dabire jooga bangal sembinde holare hakunde golloobe sariya e kanye kanbe sarede be fa hande keddan Ousmane Korño
kabaruji kewdi nantinaama heedi leydi ankobe do hakkeji mu en faawarde e ko kaani gollude e madaraaji e famingol nawtortoobe tabade sariyaaji potal faawarde e wayde kiriyantaaku heedi kala bangal sariya tabade du sarateebe be yo leydi ankobe hibbube tinnodu nanne jate potal hakkunde yimbe heedi sariya faawarde e no sariya ka warata famminde nawtortoobe on do kala haani daraade nyalaande du heysane fa yimbe andana wayde jukkungudu habbe faawarde e hebde tajoral sariya ko bami ko dondete
talaaji kiwdi naati e godo heejo buru fuf bangal yimbe re gollobe dunbe kulibe sanne kuteji mbawdi tawede hen
kawrtan mangal juwingal do haburi mo dum fuddi ile kenya do bamako do sisili mo ciubobe jewto yalla hono anniaji bami di kani jengirde wattu jono ko bibe keban ko ya tonuju inay temede jetti leedi meede ndile majjuntube bibe jewto le temedere fu hono haburi mo ko hani reddirade sappo e joydi keddo le leedi malindi le balde tata be gonde tottindirde hakkilaji do bamako do fa keban famtade fa ne kedden Ousmane Diko Ousmane Nyali Bouli
ngal kawrtal fanda mudon yo fa humini be golleji darnagul haabu mali ndokkindira hakkilaji ngal wadan fa mono fu humini be golleji mudon holita ko ni hakkilo mudon ko wayna bodde golle haabu yeso Abdourahmane Sy kay wonno horejo walde senesi humini de nabgol yeso golle haabu kede ko holliti wiide
l'objectif de ima da odo batu yo miyaade fatenga fanda gollobe fanda ko mobi gollobe bangal haabu ana walladu rentinde golleji hakkunde daranibe be fa golleji mabbe fu lata do yalla ko mali ndarti ko ana hebe
e wi o suka kumini do demal haabu mali ana horsi sanne sabe moccugol mudum e wi makko ko yaata nokuje cappade jenaydi de gon leleedi meden di kumini do wayli tingol haabu wadde nebam e bijje kanye sabuneji
ande haabu ana jogi nafaale mali do bangal isinaaji mudum anden eden jogi ko yaata cappane jenaydi di baylitoji haabu bijje faawarde e isinaaji nebam mudum kanye e bijje daabaji faawarde sabunde dido isinaaji ciodan hitana fu bijje haabu mali de ko yaata fa e miliardi tapantati sefa ka sa ƴeewi hono bangal adad mudun dum wana ko yaari yeso sabi mali handen le temedere fu yo didi de tan
wayliti production
mbe cintinde wiide de yambere dida berde hawrintini ko yaata umini be golle mudun temede njoyon
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
segrab yen lo ne le kiretuji to en puddina nokko no docteur yorosobe kolletide kawrtal fuddi ton jowin galdo yimbele lojaabe galdo kawrtal fuddi ton ile hecci kenyen e be gondi tuddirde do hen hakki laifa biuto yelon yimbele lojaabe kan hibertori yirwel totte haddeji muuden ko yaata yimbele chapat ne yurugo le pelle societe civile kanyen gondi e wadde ton o do bot lanni be boto yo fedde humnini yimbele lojaabe wonde to sigas to do tugorgal fedde Danemark de noddi to famokko seurde ngartan faado kuli korodo wattu jono kawtelan wonti e waddi ton fa jamarde fu totta hakkille mudon no nugal seriya kessangal wori leedi meden di lenga kwal do kawtal gotal yam ko yaata yimbe le temedi don kany engare hawrtindi le hin durube le pelle politique kany e le pelle lamu gon ton ton de fa yotto pelle societe civile seurde ngartan fa no kuno dette katibe ko litiwi no kuno dette tunni makka nyum yite nangi to idum le commune kambila non be kollitiri wido o do nokku yama to yite nangi dun wala fu kiddi le hen kakaaki kewdi kanyi en bunta yimbe le noddir sapper pompier be kanyi en jeyi sono to yibe do yimbe le ndewot sab kibbe kabi en gedo yite sekira bono sembe kabaruji dimi jogino do bete hande bi idi ni holitindi wi nyaloma hande won nyaloma kedjana do no yimbe le dum woni 8 mars nyaloma hande o woni nyaloma kedjana do de do yambere roobe le adnar do fu e mangal mudum sisin mo tubi tan hikande yal hono roobe le kan hibe de bantare caggal dum no gay jeko gonti e wadde ngal do kawrital ko wortal fuddido bomo ko don jowi ngal wattu jono no holare hani wartirde hakkude yimbe la be sartobe kanye e sartobe kanye e sartebe non be kollitiri wiide ka imu gongol hollitiri wattu jono kolal wala hakkunde be do yimbe la fe holare fu wala ko heddi hakkunde mabbe kasen ono kabar haburi mo wori o do boto fuddi ile kenya do bomo ko do be kollitiri wiide hitan hikande fa biuto yelon be kan hibirdo ko ya tonuji ujinaji temedde jetti le majjudu be jewto ko yaata tonuji di ujinaji temedde jetti le temdere fu sappo e joydi keba woyilte le leedi meden di di wonno sembe kabaruji di mi jogini on do betande di faande kedde hedaade hono andirdo no do e set yewtere meden de ana wodi wassalam